kwa nishinga. Kidume nisha timba na vimba, na imba. Kuseme wanataka bato, ni wajaze mimba. My Bob, 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 in Bob.
Mina roll guitar, Givenchy gym cloth in my backpack. Lord have mercy. Sazana bamba na round down. I squeeze the shati kitenge kaniko beach boy. Nashukuru ziba gente na I just pay for it. Lots a lot of champagne, get a rich boy. Everybody knows my name, can't you say it though? Wana ringa, kwani shingapi. Kidume nisha timba na vimba, na imba. Waseme wanataka bato, ni wajaze mimba.
I need a new life, a good life. See this in a child, this should be your whole life. Ooh, me na bimba in both.